time to give the people what they want. First and only, Zahiri Rap.
Hey one, Chaz from Skuma Mjanja.
Since 2010, Raman on the flame. I don't talk much, you know who I am. Let up in Nakara, task me touch kila same. Kama picture party, so you know what about the game. Watu wanapinda kama joint. Kileto jinga, they will take you back to the point. No retreat, no surrender, stand and understand. Kusafiri kifikra, so lazima kuenda standi. Tofauti kishenzi, first and only, kata wenge. Kwa jua liteto, kiona tajiri, anaulizia change. Kibipu unapiga, michano kama jiga. On fire, vibe higher, zeda matawi ya twiga. Kama ipo, enjoy diko diko. Usulize nalini mie, bado nipo. Kani bless Mungu, taniringanisha na nani. Mini zeda mzungu, alo kufananisha na nyani. Kichau kimpalungu, wendo meatarisha amani. Weka kwenye kumbu kumbu kichwani.
Mino mimi ndano mimi ndano mimi kuno mimi. Ila hata wewe unaweza kuwa uno mimi. Unansikiza mimi, nanelewa mimi. Ila siwezi kusema kwamba mindo mimi mimi mwenyewe. Kwenye mimi kwezi kuwa na wewe. Na mana kwenye wewe kuna wewe. Na kuno mimi kwenye wewe. Basi wewe naomba uelewe na uitambue hitofauti kata mimi na wewe.
Mambo mazuri yako mbele na kila future na function. Macho kwenye mchele, no comment, no caption. Walidhani fashion, kumbe tunafanya action. I do it for my people, do it for my passion. Mambo mazuri yako mbele na kila future na function. Macho kwenye mchele, no comment, no caption. Walidhani fashion, kumbe tunafanya action. I do it for my people, do it for my passion. Kitaka bato, takau kumesimama. Natoka jiji la sato na mistari ya kinyama. Haso tangu zama, mapato na ya kusanya. Niko front page kwa mchakato, nimewanza jana. So, hacha kuleta ujanja ujanja mwingi. Kuna hara pembeni na harakati za pimbi. Kabla ligi jaanza, watu washanijua mshindi. Nite kingi sababu na upiga mwingi na siringi. Nikija kama wins champion on the lingi. Uchukui launda taulete vitimbu na vigingi. Jashim niko shimu uwe mtoto au dingi. Lengo kufika mbali zeda bahari ya Hindi. Na information ni 244. Mako dinda, mako stamina, show show. Haki ya Mungu so haki na popo. Oh 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 oh.
Mino mimi ndano mimi ndano mimi kuno mimi. Ila hata wewe unaweza kuwa uno mimi. Unansikiza mimi, nanelewa mimi. Ila siwezi kusema kwamba mindo mimi mimi mwenyewe. Kwenye mimi kwezi kuwa na wewe. Na mana kwenye wewe kuna wewe. Na kuno mimi kwenye wewe. Basi wewe naomba uelewe na uitambue hitofauti kata mimi na wewe.